a bɛ taa dugukolo kɛnɛ taari miliyɔn saba fɔ ka taga se ani murumuru seegin ma. Ta wulila minnu na minnu ka bon nin san tan laban in kɔnɔ ni a bɛ siɲɛ 15 bɔ mun ɲɔgɔnnama ye. Kanada jamana ka tasuma ani lakana minisiri ka kuma la. A ko bi.
Across the country as of today, there are 414 wildfires burning.
Tasuma 434 o de bɛ jenina jamana kɔnɔna la. Ni tasuma 239 olu kɔni olu sera ka kunbɛn. O kɔfɛ k'a daminɛ bi la jate y'a jira k'a fɔ a bɛ mɔgɔ 20,183 bɔ minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la u ka sow kɔnɔna la n'u ka kabilaw la. Hali n'a sɔrɔ dɔ bɔra a fanga la Alberta, Nouvelle Écosse ani Québec o yɔrɔ ninnu na mɔgɔw kɔni sera ka don u ka so. Mɔgɔ caman de bɛ yen minnu y'u sigiyɔrɔ bila. Wagati min na tasuma kɔni bɛ kan ka degun lase o sigida mɔgɔw ma, an bɛ baara la ni nagakɔrɔ baarakɛla ɲɛmɔgɔw ye ani meri mɔgɔw ani an dɛmɛbagaw jamana wɛrɛw la yaasa ka se ka dɛmɛ lase mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila. An ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ banbali o kɔni fɛnɛ sera jamana ka minɛn caaman ma. Québec yanfan nunu na mun nana ni siraw datuguli ye togodalayɔrɔw la telefɔni siraw ani kuma tɛmɛ siraw olu fɛnɛ kuran tɛmɛ siraw olu caaman tiɲɛna walima olu tigɛra tasuma sababu. Kanada jamana fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Justin Trudeau ye laseli kɛ.
All the families of firefighters, of first responders, of
ko a kumana ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye Joe Biden arabadon telefɔni na yaasa ka foli lase a ma a ka kɔkɔrɔma doli la u ka wulikajɔ la ka nin tasuma in kɛlɛ. Ameriki jamana ka saradasu tasuma fagala caaman de sera Kanada wa dɔw fana bɛ sira fɛ ka na ka kuma la.